Navuganye n'umuyobozi w'ibitaro bya Muhima ambwira ko koko Jay Polly ariho yaguye, ansobanurira ko baraye bamuzanye ambulance yamuzanye mu masaha 9 z'iri joro ryakeye, ariko akaza nk'uko yabimbwiye mu magambo ye akaza asamba. Yambwiye ko yaguye kuri Blancari bagiye kumwinjiza kwa muganga, atigeze agera kwa muganga ngo yinjire mu bitaro, yahise nyine agwa aho ngaho.
Washoboye se kuvugana na gereza ya Mageragere aho yaramaze amezi ane yafungiye kugira ngo bakubwire icyo yararwaye n'uburyo bashoboye kumuvura mbere y'uko bamuzana ku Muhima?
Kugeza ubu ntabwo umuvugizi wa gereza ya Mageragere yitabye. Kuva mu gitondo nko mu masaha 3 nagerageza kumuhamagara nkamwoherereza ubutumwa bugufi, ntabwo baragira ikintu batangaza. Ariko ahubwo nabajije umuyobozi w'ibitaro bya Muhima, nese nubwo wenda yabaguye mu maboko nta kintu muramukorera, murakeka ko yaba yishwe n'iki? Ambwira yuko ibyo birenze ubushobozi bwabo, ati cyamwishe n'izindi nzego zakora ubwo busesenguzi, ibyo bita autopsi mu rurimi rw'Igifaransa, bakamenya icyo yaba cyishe Jay Polly.
Jay Polly ni umuhanzi wari ukunzwe cyane n'urubyiruko mu Rwanda kubera umuziki we wa hip hop na rap. Twibutse mu magambo make ubuzima bwa Jay Polly.
Jay Polly ni umuhanzi wari ukunzwe nk'uko bigarutseho, yagiye atwara ibikombe binyuranye hano mu Rwanda. Hari igikombe kizwi cyane cyatengwaga na Bralirwa, ni ibihembo byatangwaga na Bralirwa aho abahanzi bazengurukaga mu gihugu hose. Jay Polly ari mu ba mbere bakibonye, yakundwaga cyane rero kubera nyine iyo muziki ye ikundwa n'urubyiruko. Ndetse muri ibi bihe bye bya nyuma yakunze kugenda afungwa zira nyine ibintu bimwe na bimwe by'ibyo bamukekaho gukoresha ibiyobyabwenge, hari n'ubundi yari yarafunzwe, ugasanga ari ikintu cyagiye kibabaza abantu kuko ni umuhanzi abantu bakiri bato cyane bibonagamo, ndetse n'abahanzi bagenzi be urabona ko ari umuntu wari ukunzwe mu Rwanda mu buryo bw'umwihariko. Unarebye n'ibirimo kwandikwa ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino, ahantu hose abantu baca, mu ahantu bacuruza hose barimo gucuranga indirimbo ze, n'umuntu wababaje imitima ye y'abatari bakeya.
Asumta Kaboyi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ku nkuru y'urupfu rw'umuhanzi Jay Polly mu Rwanda kuri uyu wa kane. Ndagushimye cyane Asumta, kandi ugira umunsi mwiza.
Urakoze cyane, namwe umunsi mwiza n'akazi keza.